kata. Tafuta mwingine, penzi foleni mata. Anefata mwingine, we kama ukiachwa. Mwenzangu sinune, ndo kwanza kesha ba. Kunwabia kunjane. Halo kwambia utongo, siku muongo. Wembichi bado unalipa so kitoto. Suna niona gigi mani bado wa moto. Ukini kutashaji pimpu kama mtoto. Ukijisha uwa kuniacha leo, kesho na penzi jipya. Kwa mitanda ontaleka wasta, posti posti mapicha. Snapchat, video, tata si WhatsApp, Insta. Yani mtani komo tani jua, tena kusha kabisa. We kama unajikubali piga kelele kido. Kama unanyotakali piga miruzi kidogo. Kama umegonga nisha magali piga kelele kido. We kama bingwa kuchiti piga miruzi kidogo.
Hata ukinacha naona poa, mbona shwari, sizani kameni komoa. Tena najikubali, wananizimikia wapo tayari kunigaramia. Wena kama ukinichiti mina danga, sijaja kulinda dunia. Ukinichanganya na mashemu nachukua. Oh, sina gofagio kiro safi baria. Ushuku niye poa sijaona kumwanda fia. Hakisema kutaki muache aende zake. Mkomeshe mbimbia mjue mwezake. Wanyeshe wako uchisi wakuachika wo. Kudanga mpako zeni sikarianzisha wyo. Unasema miuno ya paka chongo unaisusa yo. Wendo sogodo unaitupa yo. Ukijisha uwa kuniacha leo, kesho na penzi jipya. Kwa mitanda utaliuka wasta, posti posti mapicha. Snapchat video status WhatsApp Insta. Ni mwenzenu mtani koma mtani jua, yani kwisha kabisa. We kama unajikubali piga kelele kidogo. We kama unanyotakali piga miruzi kidogo. We kama umegonganisha magali piga kelele kidogo. We kama bingwa kuchiti piga miruzi kidogo.
Haji, we Johnny Joea. Ha, salimia Sudibega. Uda mchina, tajiri yedi. Wapinda lai, kari yako. Kama vipi, we chutam. Mama inama. We tikisa moja moja, dana dana. We chutam. Mama inama. We tikisa moja moja, dana dana.
Kigimani unanikosha, ukikata. Na kuna umejitafuta, umejipata. Pereka mkono papase shika pacha. Miondoko kibao kata kauna kata. Kata. Oya usiogope kata. Wakumitaga mila mtizi kicha wangu. Ani salimia sana Young Business. Na kendika bebele. Beri Blanco. Technical engineer. Chisi mapicha. Weka iyo boro jodansa. Madam Lisa Lisa. Oya goodie Master
Scuba Beats.
Yo GB gang for everybody. Everybody.